Hinkwenu hi hleka hikwalo ka swihoxo, hinkwenu hi dyondzeka hikwalo ka swihoxo, hinkwenu hi hleka hikwalo ka swihoxo, hinkwenu hi dyondzeka hikwalo ka swihoxo. I dyondza hi ku endla swihoxo, toxo swa kona swi na dyondzo. I dyondza hi ku endla swihoxo, toxo swa kona swi tisa dyondzo.
Siku na siku ni dyondza swo tala, siku na siku ndzi hlangana swo tala, siku na siku ndzi vona swo tala, siku na siku ndzi tiva swo tala, siku na siku ndzi hlangana swo tala, siku na siku ndzi vona swo tala, siku na siku ndzi tiva swo tala, siku na siku ni dyondza swo tala. Nina and the same time as ginger. Ndzi lo dyondza hi swihoxo, a ndzi nge tshiki ku dyondza, hikuva swihoxo swi nge tshiki ku ndzi dyondzisa siku na siku, hikuva swihoxo swi nge tshiki ku ndzi dyondzisa siku na siku. Ndzi lo dyondza hi swihoxo, siku na siku ni dyondza swo tala, siku na siku ndzi hlangana swo tala, siku na siku ndzi vona swo tala, siku na siku ndzi tiva swo tala.
Hinkwenu hi leta hikwalo ka swihoxo, hinkwenu hi dyondzeka hikwalo ka swihoxo, hinkwenu hi leta hikwalo ka swihoxo, hinkwenu hi dyondzeka hikwalo ka swihoxo, hinkwenu hi leta hikwalo ka swihoxo, hinkwenu hi dyondzeka hikwalo ka swihoxo, hinkwenu hi leta hikwalo ka swihoxo, hinkwenu hi dyondzeka hikwalo ka swihoxo. I dyondza hi ku endla swihoxo, toxo swa kona swi na dyondzo. I dyondza hi ku endla swihoxo, toxo swa kona swi tisa dyondzo.
Siku na siku ni dyondza swo tala,